Yeah. Igamo University of Private School Piano. Le Kelvin Momo. Le Chigo. Le bafana banyana ba ka Chigo wa TNK. We just got over no. I graduated from UJ. University of Jarate. Certificate is Ivy League. Rotela ka ngwa ri fela papa. Ke reke re tlhakane le soulful go rotla itse re bona. Bare bare. No no sense ke push out ayi go ntswa. Ka re mabaka so sense ke no address ga pela nyana. Ke rate pa fana yana ba o hesha ba ngeja. Ba tla monna ka re ba ngitse ba sangitse. Tsiba na dinya ga jo ne le jo baby o tswara le thukoto. No na na mathata o be shap. Ka re tshele nyana. Ka se wise pelo jo. Mara na flop. Asi skru skru ke bom bom. Ala 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 ala. Go go kale ke le botsa. Na ke tlhoke motho sampotsa ga jo sampotsa ga bro sampotsa ga connect sang isa go. Chigubu chibu teka chibango. Loka flex au mongol. Kale ke le botsa re go betlhaga yona tsa lempura ore o utla dimana re kale ke le botsa jo na ke tlhoke motho sampotsa ga jo sampotsa ga bro sampotsa ga connect sang pisa go tshikubu tshibu teka tshibango loka flex au mongo Lili type tena tapela o fela bete me ke betlhaga se bete sa boka delicate shop ke raka pelo permiti shop now o ka se mfete shop
Sampo Zaga Pro, Sampo Zaga Connect, San Isako.